Okay, 20.
More music at spacegospel.com.
Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Baba
yangu wa mbinguni,
yanipasa
nishukuru.
Nisingekuwa,
nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu.
Nisingekuwa,
nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu.
Baba yangu,
Baba yangu wa mbinguni,
yanipasa
nishukuru.
Nisingekuwa,
nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu.
Nisingekuwa,
nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu.
Damu yako ya thamani imeniosha kabisa. Nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu.
Baba yangu wa mbinguni,
yanipasa
nishukuru.
Nisingekuwa,
nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu.
Nisingekuwa,
nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu.
I Baba yangu,
Baba yangu wa mbinguni,
yanipasa
nishukuru.
Nisingekuwa,
nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu.
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 Ma asante,
nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu.
Ninashukuru,
nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu.
Nakuheshimu,
nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu.
Nakuabudu,
nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu.
Nisingekuwa,
nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu.
Nisingekuwa,
nisingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu.
More music at spacegospel.com.